asidlele imali siwasebenzeni imali. Asidlele imali siwasebenzeni futhi. Bisukuba nemali eni olethe amiqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla amadumbe imeni obangibuze bisukuba nemali eni olethe amiqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla amadumbe imeni obangibuze
sidlele imali big zulu nenkani. Womzabu ngamaso matekiso nemali kohlo nje mfana ungayiqala noma ngakuthuka ngamnaku bethe lo shunwe inkavela uxolisa ungaxwa ngene hostel and the stroke six sikuphi kungiphiphisi hlanye ingane bayimis kipi sandla pastis badzula uphume 16 so uyasichaza wehli bheka umsweni ngibakushi shey intombi skikis fika sengihamba namabhinqi thatha intombi yomfana ngamgili khala ngeselfi ngayiningi kuza kwababaza yamphiki yamnikeza ifoni yashayipitha bebunehaba mani hayiqini beka ubrand udala uyabizi yangena emotweni intombi yamshini
bisukuba nemali eni olethe amiqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla amadumbe imeni obangibuze bisukuba nemali eni olethe amiqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla amadumbe imeni obangibuze.
Okay, let's do like this. I need money trees and summer breeze. Lot of cheese, Louis V's and double G's. Overseas with tulip peas and 90 B's. Black cars with credit limits that's guaranteed. One, any. I thank the Lord all my brothers is all any. Let's throw a party my brothers, it's all on me. Follow me, it's all on me. Cause Ferraris and Lambos is all I see. Combination just landed from Italy. Cartanitas and Bingos and VIP. It's all on me, it's all on me.
Bisukuba nemali, eni. Olethe amiqumbe, khanda lami lidume. Ngisafuna ukudla inyama, eni. Ngenkohla amadumbe, imeni obangibuze. Bisukuba nemali, eni. Olethe amiqumbe, khanda lami lidume. Ngisafuna ukudla inyama, eni. Ngenkohla amadumbe, imeni obangibuze.
Bisukuba nemali, ngentakwe ngalala. Umfazi ngamnaki, maye phone phone ngayibamba. Ngengambe ngazazi, ngispende ngazabi. Keep the change nje ungayixanga, ibrush inkomo ngashuwa. Sispende amadola, asithandansi atola. Ungatetezezo imosha, funa imali zoyitola. Sufake inzipho yasibona, sidla imali yabhora. Phatha into mzomtola, zingidlala njengebhola. Siyahamba sobuya kusasa, sayibamba kuyophuma ilanga. Inkaba isiphethe isaka, lo shuni usuxaka umhlaba. Ihlanya mayiphethe isamba, asithuka sithanda inhlamba. Zingeli sesiphethe intaba, awutitombo wenishasha. Inkaba ibakhanda ngekhavela, katela imnyama lisehostel. Khipha le mali uliqonqe, sebenza enye bizibhodlela. Spend ungasabi zosondela, shaye kancane zichobozele. Kula ngemali idokotela, usaba nentombamba ikhandlela.
Bisukuba nemali, eni. Olethe amiqumbe, khanda lami lidume. Ngisafuna ukudla inyama, eni. Ngenkohla amadumbe, imeni obangibuze.
Asidlele imali sosebenzeni imali. Asidlele imali sosebenzeni futhi.